solihle yasivumile ndawo madoda iqiniso lihle yasivumile ndawo masesikhuluma nje sheba
nibahle mantombazane
masesikhuluma nje sheba
nibahle mantombazane nibahle mantombazane
nibahle mantombazane futhi niyafanele nifanele mbali imbali qaza namhlanje nakusasa isaqaza futhi niyafanele nibahle mantombazane futhi niyafanele nifanele mbali imbali qaza namhlanje nakusasa futhi dindini robonyo Ukamba kwenu kuhle Nyendele nupata ngayo mozi muhle Nifana lembali Imbali kaza na mtanje Nana usaza Kindi kaza Futi nafanele
Nishasa wete mbini ngavika kwa
Mantombazane
nishabase
mantombazane we mantombazane
nishabase
mantombazane
nishasawe tendeni ngavika kona mathe nakona
we mantombazane
nishabase
Mantombazane
nibahle
mantombazane
nibahle mantombazane
masesikhuluma nje sheba
nibahle mantombazane nibahle
Mantombazane
nibahle
mantombazane we mantombazane nibahle mantombazane
nishasawe tendeni ngavika kona mathe nakona
we mantombazane
Sunday.